Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe, jaam ñalli e moɗon. One korka ono e baraji nden gona hannde e talatare ɗiɗi lewru avril hitande 2024 sappo e jeegom yamde ƴaɓɓorima sidima capanɗe nayyi o joyi Ousmane Niall gulɗo kabaruji ɗo Mamadou Ouattara to ɓoggui janɗe to e yangoji hakkeji ɓiɓɓe adama en ɓeydirege fa capanɗe hemere bambar e joyi ley temedere ley Mali ɗum funti ley tongande 2022-2023 nde joom andal gollono hoore muɗum mo Nations Unies ley Mali hollite alkamisare ƴaɓɓina nde hedde laamu o kañum hollitiwide yoɗon pene ɓaleje. Wulare mawde wodi ɗo Bamako ɗo e ley région ngaji yogaji leydi meɗen ndi libbale cakitiɗe ɗe hono hani waɗede e nde wulare nde degré ngaji muɗum jaata fa deɓe e joyi ley nokkuji yogaji jaabu ley journal ngal. E wi julaɓe yogaɓe lewru korka yo wattumo keɓal muɓen ɓeydoto kan noon yogaɓe cultiwide keɓal muɓen ana wito ɓeydu wonko gondi wadde fa daña ko keeɓi en kalana haala ɗum ley komin noddirta dossier de la semaine. Yoɗi woni sembe kabaruji ɗi kikiɗa ko bisimilla moɗo hea studio tamani. Dunke ande gollono hoore muɗum mo oni dow kabaru hakkeji ɓiɓɓe adama en ley Mali holliti tongande muɗum 2022-2023 yeeso fedde humninde hakkeji ɓiɓɓe adama en ɗum waɗi alkamisare noga e jetti lewru mars ƴaɓɓino dow to Genève to Aliyutin e jatte muɗum yangoji hakkeji himɓe ɓeydereke fa hemere bambar e joyi ley temedere waro horeji ɓeydereke noga e jeɗɗi ley temedere yangoji fewde e rewɓe ley temedere fo sappo e ɗiɗi Bamako holliti metti muɗum e nde tongande nde haalaji muɗum andaka fuɗo no keɓira ɗi ngala duur fuɗo kaɓɓi ɗum ko laamu holliti wiide fa ɓeydoren fam keɗen Oumar Waygallo.
Kanko noddirte Aliyutine andan ɗo kabaru haqqeji ɓiɓɓe adama en hollitiwide on wemba ñalawma hannde no sanne hono ko jamar nde wawa halde ko yiɗi kañe fa yetto ɓillude ɗum en ko nayiri banggal haqqeji. Tongande Aliyutine waɗi hollitiwide ko yata pelle nayyi kañe en pusale timmoɗe lewru décembre hitande 2023. Les pelle pusaɗe fedde CMAS nde Mahmoudou Diko anali hen kañe fa yetto fedde noddirte observatoire pour les élections et la bonne gouvernance les leydi Mali. Aliyutine hollitiwide fa hannde ko nayiri banggal yaɓɓude haqqeji yimɓe leydi ana wondi heɓude sembeli nokko caggal muɗum do wi wayde ndenagu ɗum ɓeydiki sanne ko yata yimɓe ɗuynaji capanɗe jeenayoma e joyom kañi haqqeji muɗum jaɓɓa ley leydi. Nde ɗo tongande hollitiwide guɓe joyi en kaɓorɗe ɗo noddirta dawla kañe fa yetto Nusrat kañe goni caggal ɗiɗo bonandaji tongande heydinayyi caggal armé Mali du. Kanko ministre kumniɗo kabaru sariya ley leydi ndi o jaabiki nde ɗo tongande o holliti metti makko sanne o wi ene wondi hayfude laamiɓe ley leydi Mali ndi. Mamadou Kassogué hollitiwide haɓude wayde ñanggede kañe fa yettoyo wadde wuteji nuygal sariya ƴewtele leydi meɗen ndi iɗum ko laamu hakkude jo heeɓi wadde fa ƴewto yalla hono laamu sariya hani wirfitade ley leydi ndi.
Walde humaninde hakkeji ɓiɓɓe adama en ɗo woni CNDH wi ana hayɗini ɗum ko tongande fu nde dunken ande kolliti banggal ndenag ko laamu o faɗɗitata ɗum e wi Aguibou Boiré hoorejo CNDH laamu o ana hani nawtarade jaabuji dunken ande fa darta ko woni e gonga ɗum tan wawi wadde fa rafi sariya e juggogoji timma keɗe ko wi Fatiya Tara do faccitago Mamadou Sama Sego.
Yo golle tewtugol kabaruji e fondude so ni hono ɗiɗo tongade yaltinama laamu ana hani yaltude tongade wonde yeddode ndeɗo ma dum tutur kabara muɗum yimɓe sariya yalla ɓe ɗon gaɗa immadraji lugaji goɗɗi e tewtude kala cikkitaɓe minen kay yafumine doma yo laamu o yetto min kafa wonɗen ɗo ile alhaali jogaji tan hakkillaji amen landete ka kala wattu so hono ɗeɗo tongade yalti min juttintake haala muɗum. Golle dunke en na jeyda e ɗat dabareji haybo golle hakkeji tomonte en oni yoddun kabaru mo jaɓani jaati leydi Mali ndi.
Sakiraɓe ɗi kabaru so andon mbawi ɓuɗede ɓembe ande ɗe do hella amen Facebook kaña compte Twitter. Nelaɓe hewɓe ɓe hoorejo conseil national de transition colonel Maliki Diaw ardi kawri beetago o e joƴƴingol dow salli hoorejo leydi keso Sénégal kanko noddirteɗo Bassirou Diomaye Faye hoorejo CNT ana wonduno e hoorejo diplomatie Mali ministre communiɗo ɓiɓɓe Mali wonɓe sella kañe e conseillére diplomatique hoorejo leydi meɗen ndi. kabaru netta ko ana wembini fa hande le wuddu e saha leydi meden di sabe rafinde nagu gondo le leydi di falugula lawi gelle menaga gawo duanza tumbutu e kidal be di wadde tidal bangal ngur e safareji leydi e region ngaji hono hani wadede fa di tidal laji kebene jogala fa dun hebene jogala kaltidal hani wadede e gube kabantode dina den hala dun wondo e landi di landi gonno le halde amen maunde e pawinode dow kabaru neddaku fa bidire ne fam anni keddene Umar Waygalo Alice
Docteur Ahmadou Touré lugotod ande ko nayri bangal politiki jam e dejere kanyen denago o holiti wide gede gonde leyi tidalaydi fan kani haldete
kina laamu leydi di wada imma daraji fa martina jamande kompa hono watte yalla jam o an heddo hono watte yalla ardibe janyeli di ana watte koyde mudu hem lehem fa yewe hono fu kabar pawido en denago o hebente jogola
kanko lamire fedde ONG noddete association des femmes pour les initiatives de paix Fatoumata Maiga o holliti to gawoto won yimbel halanane en bobbe wartirde jam e dejerle nokko o
woni lawol mudum ko tacchano ngadum imminama wana lamu leji ndi wadi dum janyeli gondile nokko o ni hawrti so wadi joda hala yalla im heba imminedi sikka wala hen kafi yimbel kala hali en anale nokko o bobbe wadde dido joda halaji momi ngad noddango fewde mudum fu nototobe
fa dati menaka di utte pelle society civile gonde tonde kolliti wajibi sina lamu holla be kanko lami ndedo fedde to noddita CD Baraka wattu jono laamu anda fube haltata
joda hala hakune amin mimi andabe laamu lindi homo joddoto so halla be himbe be andaka be min jiyata e hore
mi cittide wi le batuji mawde ngadnod le leedi meddi ndi tane 2020 haldude e gube nottirto dinan koje de hala mudun halama ka ko heewi malin ko be ngana jarinobe o do golle
le mali ular bonde wodi do bamako do ele e region ngajo gaji leedi meden di le wattuji cagiti didi wularande ana wawi yaade fa degreji debbe e nay le fudude le fudode lewru avril ndu edun no wawi tampinde himbe fuburi e himbe lukkidimbe hono sukabe kanye e nayebe fa ndeno den denen du himbe be ngala sembe direction générale de la santé et de l'hygiène publique ana darta himbe jara ndiyam wattu fu neno ksena mbawi fu pate jalta e nage fa bidure en famke den alisise sita sidibe
ndedo wulala chatunde ngondure matere le tatteji leedi amendi fu le region ngaji sahal leedi amendi hono Tombouctou kay hirnange mayre hono kay bur matere sanni yoga yimbe gombe tombe wonko sedo to do hem
la kanikila kay men
nuko ana wuli genni kay sanne du ana torra yimbe ko roben mimi jabda yaltude jaati leene wulare le genni tummutu tra joni hono ne wulere mataka fey gamini fi adabreji sa mede mundo
turbane wularnde ana wawi latar sababu yopude yimbe nyaw tergal imminde tension yimbe le nayabe nom holitiri wiide gollirgal modo kumonido cellal leedi amendi fa wawde renade iwde de do wulare chatunde docteur Yakuba Sangare ardo gollirgal kumonido nyawuji rabutoji le gollirgal modo kumonido cellal leedi amendi won dabreji di holliti
te d'abord debuter
le yimbe ana hanwa trabile e yidade le nang watti wulare joni ben han fi dabiridi be reena neye en kan e cukalen pomaron koy sa be wulare buri tambude sanne patbe borna cukalen pomor ko kaddeleji teddudi sanne kuteji ne wulare ana satti sanne sa an wanata saabi waddude nyabla jogaji hore nyabla ko matale leedi satre joni hypertension di enanal mudun
don hypertension arterielle
gollirgal kumani do meteo leedi amendi holiti wiide ndedo wulare chatune gondune matere jamma e nyaloma fu heddoto bal seeda kasen li ngallure ne fayoto le région a dit qu'il dirait l'indi.
Si je t'amani, yo projet fondation Hirondelle, do Mali do. Mo faba mudun itira leile de gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union européenne et coopération espagnole.
Lewru Ramadan du ana wawi nafude yoga bangal kebal ana wawi du burde kebal yoga be faabe keba himmeji mabbe julabe ana ngada bawde mubben fu no lumoji mubben belirta faiso tawa yoga e mabbe jukinta dun na sanne andi be kebal kolti wide faabe be darbe ngollira do tugade no wattu o wari faabe dire nan famu kedden ko kedden Umar Waygalo e Mamadou Samaseku
tawedi wide dido golleji gollirtedi sembe caldi ana jogi tidallaji fu kambe jagotobbe be tumbindire juude mabbe yoga mabbe kollitiwi dan jogi tidallaaji mawdi ko nayri bangal sodobe jottotobe don misal min jottiki yoga e jagotobe nokku no dirte do segu kany e yoroso kedden ko be cifi do hen
lebe restaurant la
rabadan hikka newaki fuy gasuga bufu bangal almusaddaji sona don korko jabbidi di kay na samti non boyri kenkeliba jingaji kewdi jogi darja sanne o do woto
bara mancha di kasaba
yoga be min kawri tumbuto kanye fa yotto yo segu e yoroso kolitiwid le ndudo lewru an gonde hebude koni arsukuji mudun en
segu yanno
gasugu ga bibbe ledde na yida sanne burfu bottu tacugul gul dum sultina sanne kambe koro sikoro tondi kosam nebam la sore sanne odo wattu ramadan gayru suga bosongaji gubbe buri yarede nyamduji goddo dun na hasindina
surtout kudde nyametedde kanko noddirteedo makko ne jagotoddo bomako do holitiwle lew ramadan du ke makko buytiki sanne dum latiki sababudu son wonde wayltinde juude makko
avant le karam
c'est fodde ramadan dum lentreji mbaylitaadi gatu ngaji ko nande mudum buli nonno sodere kako ramadan nati ko lentreji patisserie e ko nande mudum bi sikoro e madu lamdam jama o buri yidde non ko nondu wonande jingaaji e goddi jingaaji kay machine mi notorto sabi tacu le kurangul kawar mudum be ditirude nanno mi jittiraka notorade lentreji goddi ka mi baba mu inde ko heewi
quantité
kanko professeur Abdul Karim Jambutini andando kabaru kebe holitiwide jomana han hunchande hore ila tidallaji di jottaki dun wona hore mudun dun no lumoji ngori
hunde wonde ko hani wotade hakilo on don ko o yirwide pudingaji dudo fufu notrede ile ndudo lewru hertandu fufu wattu tacugul ngul deno so kambe ciottobe nyamduji niko on don ko o jagu mabbe yirwon sanne e mawdun no fide dabare mi tototata yimbe fa de no kuji mabbe bonga pudingaji di jama o buri yidde o do wattu ramadan sona dum kay o tidi dabare wonde humcina hore
ndudo lew ramadan ana nafa yoga e jagotobe sanne kanye fa yottoyo dunke en dina beedo andambe kabaru alislama kollitiwid le on do wattudu alislama hani beedude juldeji mudun kanye ko nande mudun
sakirabe do kadude kabaru yidi kikida ko andodi fudo mba hebde do numero via mo 37321 sino noddi don holti no wedde kabaru studio tamani fudo mba hebde do application studio tamani mo bawdo bawdo do play store kedde heda do esede yewtere rewbe ne waran jukkinende wassalam
gade hakille nyaw menazit matama le leedi meden mali
humani be cellal anandaade yimbe ngattana hakille yi sifaaji wulaare taldi yorde daane utande fofande suka kanyum e majjude hakille
neddo fu taykitige dido sifaaji e hore mudum yawna yottare suudu doktoral fu ndu badi dum
nyaw menazit anandaaboro ko yaawi so sellidu anayoppa ella e joomu idum waradu irun welitoro bangal doyru kan e illaari
neddo fu jaawande yottaare suudu doktororo odo nyaw allaato dun sabab moddo pikkiri mundu ana woodi ko waawi sakkaade odo nyaw menazit ana warre du mere
do yo bataaki iwrando en studio tamani e do gollidal ministere humani ne cellal
le mali rewbe nyande fu buri yede le wadugol film ngaji don tiatiruji be rewbe yogabe mabbe tan kanyu gon actrice en kambe du woni hewbe mabbe latto be moinobe di film ngaji ka di golleji ba wadde tiagala tidallaji be rewbe kultiwi tidallaji di jogi ana pawi do kabaru hebgol kalisi mo gollera fa be dure na fama aniko Musa Mali Sissoko hebini en
Fatoumata Koulibaly no dirteedo FC yo ngado cinéma ngaji John Darne le cinéma ngaji di omo yé e le film ngaji ko buri nogay bande hitane 1995 wadde le nyalo mo hande o FC holiti wiide yide yimbe le hewbe hono mudum ngado be cinéma ngaji le hitane 1999 woni ko kanko e horo wadi film mako arande e do sukabe gombe le boli e jude kanko Fatoumata Koulibaly malinkobe yar yaso sanne e le golleji mudum bangal wadde cinéma le dubbe ti
rebo ko heewi ana itta sinmaaji leydi Mali hannen yugaɓe meɓɓe ana ina songaaji ana ara photoji goɓɓe du ana janna jama le yembereji e nannan muɗum so a ƴeewi le ñolman hannen filmeŋaji ko heewi ana moƴƴina to rewɓe le leydi Mali ana haasi jaade e ñalaɗe warande ɗum ɓeyt ton yaade
Vivian Minasidibe kañum du yo jogiɗo darde le cinéma omo hakkune yimɓelle jogiɓe darde sanne le cinéma le ñalawma hannde o tawede ko yimɓeɓe bekkisitomo ley hen fuu o holitiwide kanko ya omo anni jokkitade golle cinéma o
mimi yi'ama le moƴƴingo film ŋaji ko heewi misali muɗum film ko noddirte toile d'araigné mi tawama le moƴƴingo o film torraji ka ana maate sanne le golleji amene saabu fewso ana wawi ɗi golleji a tawa watti a wala kals waɗa ɗu naate saabe jaade hannde ne meɗe ɓooya tama andaka
cinéma ŋaji ɗi rewɓe waɗiɗi leydi amen ndi ana wondi yarde yeeso seeɗa madame Tapili Salimata Tapili kañum du yo jogiɗo darde e le cinéma ŋaji ɗi ana heɓa duuɓi seeɗa joom o fuɗɗi muƴinde film ŋaji kanko e hoore mata holiti wiide rewɓe ana wawi wadde golleji kewɗi soɓe jogi anniya muɗum kay dalilu muɗum lewima ko ɗum woni film long métrage mo o waddi e walde rewɓe no ɓe noddirta association des femmes de l'image AFIM
mene walde amen ne joƴƴinama giddi hitande 2010 min moƴƴini film goto ko yaata fa mintaji capanɗe jeene e ko yowi ko jantade doctorraji attere fawede rewɓeɓe nandan muɗum fottade rewɓen ne wawata honcina koye mumen yarda yesso le lewru wowtoru mi kawti mi waɗi o film o film jaati yaltanama bamma ko ga yimɓe yii ɗum soni arfa a hursnama waɗgo ɗi golleji ana tiiɗi sanne saabu a tawa a won cukaɓe
heɓugol jawdi fa muƴina film ŋaji ɗi wona hunde newide feyi rewɓe kañum en ka ana yiya oɗo ciɗɗala sanne ɗum woni ko nimsi kanko Salimata Tapili o holiti wiide cinéma kolle muɗum wawa waɗede feyso jawdi walato
ana hani antude hannden wel leydi Malli wala bawɗo sanne fabaɗe yimɓe ne hono ɗi golleji fef projet ŋaji internationaux ɓeyde ko hew mumen jaɓata fabaɗe amen watti le golleji amen ɗi so ɗum tirsi fa rewɓe ɓen woɗa ɗi golleji son walani jawɗi tewte le leydi ni ko fabirtoɓe
fedde ne ɓe noddirta fond d'appui à l'industrie cinématographique le leydi amen ndi golle muɗum woni faabade e yirwinde golleji fuu pawiɗe cinéma le leydi amen ndi le film ŋaji nogay ɗiɓe darani saɗɗa muɗum joyi tan woni hen ko rewɓe waɗi noon holitiri wiide kanko brema koni laamiɗo nde ɗo fedde
jowdi ko ittete yeɗele moƴƴingo film ŋaji moƴƴintedde rewɓe ɓe ana tiiɗi heɓede ɗum saabi hannen so rewɓe ana tampi liɗɗi golleji hannen ko heewi amen ana liɗɗi golleji ga lafi bowɗe ɗen saabi ken jaati ɓeɗa da accude saabi fa hannen jama on faamey hone nafa gollal ŋa yalla jawdi ana watte hen
rewɓe le ngaɗoɓe cinéma le leydi amen ndi kañum en ndu ana hokke jeenariji nayom hakkunde maɓɓe ka hokkama jeenariji ko ɓooya ɗum woni kanko Fatoumata Thioye Coulibaly Assetou Kone Salimata Tapili Fatoumata Coulibaly ɗum waɗi le yambere nogay jeɗɗoɓo fespa ko ngaɗɗo wagadougou le leydi Burkina Faso